kuti mubela mtsanditambire inepo kona kuswapa mpero la chitetezo koma ndangomva kuti mwagwa mwachoka miendo mukadanena
sandikwire ndi Yesu
kufika wantu pokala upo mandinena kunipekera nkhani zopanda umboni ndangomva kuti noka noka mukuweruzana inosadziwa
sandikwire ndi Yesu
Mango wona waziyamba Zino mango wona waziputa Kuyamba yodi sunga imalize Musa male mekeze jibwana pa wantu safa mazi
Tempelo nilambafu